onye buchi ibe ya o, onye buchi ibe ya o, onwele onye buchi ibe ya o. Ajuju ka mu na ajuju, ajuju ka mu na ajuju, onwele onye buchi ibe ya o. Onwele onye buchi ibe ya o, onwele onye buchi ibe ya o. Ajuju ka mu na ajuju, onye buchi ibe ya o. Onye ọbụla bịa n'ụwa nwere chi o ji bi ụwa, ọbụla nke iji bịa ka nji bịa. Alo, onye amụma egwu na-agụ ata o, ana m ekwu okwu agụ lezuju ka m si eje oyi. Onye ahụ na-akụ ọnụ ka m jụọ ihe oyi, ibu chi ya. Onye ahụ na-amụ amụ ka m jụọ gị, ibu chi ya. Onye ikpọlọ ọyị gị, nwanne gị na-akọ ọnụ, enyi gị na-amụ amụ ka m jụọ gị, ibu chi ya. Onye mkpọlọ enyi, onye ntalụgbu ọnụ obi o, ọtasizie nke nya wee chọba anya m ka ọgbụkpọ si ya, ka m jụọ nya ọbụ chi m. Onye buchi ibe ya o, alo, onye buchi ibe ya o, ka m na-ajụ ogo. Onye ahụ ịkpọrọ aka n'ogoli o, ka m jụọ ya o, ibu chi ya. Onye si n'onwele ife ọbụ, ka m jụọ gị o, ibu chi ya. Onye buchi ibe ya o, onye buchi ibe ya o, nwere onye buchi ibe ya o, ka m na-ajụ ogo. Ka nke ọlụ na-akụkọ maka ofu nwa nne ya mụrụ ya wee nwụọ. Baa ya onye ebu Chukwu, nna ya o, wee baa ya onye ebu chi o. Akụkọ na o mere eme, akụkọ mere eme, o mere n'Imo steeti o. Na nne ya mụrụ ya wee nwụọ, ma nne ya baa ya onye ebu Chukwu, nwata wee tobe ya. Ma nna ya nụrụ nwaanyị ọzọ o, wee debere onye ebu Chukwu. Nwaanyị wee mụwa ụmụ we, wee mụzi ụmụ wee zụbazie n'ụmụ ya, wee lapụ onye ebu Chukwu. Onye ebu Chukwu wee tobe, onye ebu Chukwu wee tobe. Nwunye nne ya si sịa nni, ọ sị na onye ebu Chukwu ama nli. Ojuju ụmụ ya akwụkwọ, ọ sị na onye ebu Chukwu ama agụ akwụkwọ. Maka na nne ya nwụrụ anwụ, everyday ọ na-eti onye ebu Chukwu ife, ọ na-etinye ịgba mgba mgbam ka ọkụ gbuo ya. Kedibe ozi etile onye ebu Chukwu ife ka ọ nwụlụ, ka nwa ya wee bụrụ dị ọkpalụ ka o ji etile ya ife. Ife Chukwu kwuru ka ọ ya emelili, onye ọ sị nọ ya adị ya adị, na onye ọ sị nọ ya nwụ ya anwụlili. Chukwu ekwuo na onye ebu Chukwu ya adị ndụ. Onye ebu Chukwu wee kwaba akwa o, wee kpagbu Olise, Olise kele ụwa bịa o. Alụ eme m o, na nne m anwụlugo, onye ga-abụ nne m, akwa onye ebu Chi n'ebe o. Alụ eme m o, kedụ onye ga-abụ nne m o. Ebe onye ebu Chi n'ebe akwa o, ofu nwaanyị wee kpọ na onye ebu Chi o. Bịa o, ihe eje na nke nwa m, na Lagos ka i biri. Alo, onye ebu Chukwu wee sobi ya, wee jebe na be nwa ya o, wee je wee bili. Fazubazie na onye ebu Chi o, dusi anya na akwụkwọ, wee zụ anya na University. Onye ebu Chukwu wee pụta o, asịzie na ife anyị emela onye ebu Chukwu. nwa ya nwoke wesi o na gbalu mbo fuma oye je obodo ibo emelo nye buchikwa kwukwo oje obodo ibo oje we baba mbo e beba ho kono butego beba ho kono butendukwe we mata benia olobodo we pelu na chukwu na lolo onye buchikwu we nata we bulego we nata we maybe fe no obodo Even in a Julonia, Buchuku, the people of Coco, the Divani, Hemesu. On your Buchuku, a Batao, the Bacatiana, where Lumun, Ayala Yala, where Lumun, Ayala Yala. Umu, Yatata, Fanas on your Buchuku, Fanas Yasa, Fanas Aloja, Buchuku Moto, Fanas Aloja, Buchuku Moto, Nedian Yosi, I cannot Batagego. Even in an as on your butchuku, where it has been, and if I need a pussy. Yakamuja won't move out. Kamu woke up well on your butchy bay out. A guamalokan is yours. A malasak is yours. A guamalokan is yours. A malayo. Abia, Ija, Abia, Amala. Some, Akoko no mele, makoko no mele me No mele ni dato No mele ni dato Ni mo cheti yo Manu Data nini kukui Onyo nye buchiji melune Oku onye zuli ya na kukwa kojiwe melune Unye ni ya Weti boko koko Wejebe yoba biko Manana di golet Ife chukwu neme Nolime Ya kanja gumu wawo Uwalo nye buchi beya ho Uwalo nye buchi beya ho Ajujuka muna ajwe Uwalo nye buchi beya ho Ajujuka muna ajwe Nene na mwadi begi maki malifa ya beshi Nene nonye jufi maludi muto ya beshi Nene nonye mweluna maki maludu no galweshi Ewo, onye buchi beyao, ajuju kamuna juo Alo,
kebwa
Ujiwa tele mibao, abia Ewu Magiva bona yeme, kedonya yapo, giwaka yapo. Kuzeli wanneki sieje, kolo wanneki sieje, makeshi.
Onye buti beyo, onye buti beyo, onye buti beyo. Onye buti beyo, onye buti beyo, onwelo onye buti beyo.
Ndi nemelu mogo, no come on a boy. Emmanuel, look at you, God, then come on a hook. But I would a little Budapest, now on Gali, we wouldn't look where go. Okito Enterprises, you are. Oh, one, no, no, I want not even in the kingdom. I want it to your land, kisses in on it. I want in it to you. I want in it to you. I want in it to you. I want to know more. I want no name in it to you. I want no name in it to you. I want you go. I want you go. I want you go. I want you go.
I want you go. I want you go.
I want you to go. Ode bujele Budapest na Hungary eba okijele butikenu Igwe ngoli kanapo gabi esi o ibodegu gabi esi kamonapo
Igwe Igwe ni bodegu Igwe ni bodegu
bodegu o
Igwe ni bodegu o
Igwe ni bodegu
Igwe ngoli kamonapo
Anje zito imo Runu mo, onye nne kwobu ya Nancy ni Manuel Malia Moni onye ego Malia Moni ni bodegua Malia Moni ni veni neki neme Malia Moni ni bonye ego Malia Moni, iveni neki neme Ni bunu kute mwongu Ana amaka, Malia Moni bodegu Malia money on the
book.
Malia money, Malia money, Bodegu.
Malia money, Bodegu.
Malia money, Bodegu.
Malia money, Bodegu.
Can't you ever say Nunezio? Can't you tell him? When you come on the boy, Uche Chuku, Emenike, Keneshi, Young Kelly of Good Life, Bodegu. Onya neku no weli fe Young girl your good life o Oyibo even in neki neme Young girl even in neki neme Odegwe jide bubo ni neme mong okweke nazu o Young girl your good life o okweke nazu o okweke nazu o
okweke nazu o
okweke nazu o
okweke nazu o
Tambule gum, weje dona anocham, kanje zute no dogua. Eku ni fe, chukudi, le shadio. Onya ne kuo kunya na bo gandioga, imalo debu. Shumet groba o, siste, onye wole gino wele fe. Shumet groba o, Oyimo, onye jigi no chife o Chumes groba o, even in eki neme o Ibaka muneji, bambongu Alo, Chumes groba bodegu Chumes groba o, even in eki neme Onya mumegu na boy, egwanye kanyi neti o Ibaka monako Chumes groba o, Chumes groba o Chumes groba bodegu o
Chumes groba 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 o
Chumes groba
o
Onye buchi be ya o
Onye buchi be ya o
Onye buchi be ya o
Onye buchi be ya
o Ajuju kamuna ju Ajuju kamuna ju Onye buchi be ya o
Onye buchi be ya
o Onye buchi be ya
o
Well, on your bushy, be out.
Oh, man, on your bushy, be out.
ba meje be di nuko fia tan ku do degun lo no gu kan neje na kweso na no gu ka mu neje kan jesu te no degu o wozo chukwu emeka ji onye nwele gi no nwele ife Salon change you, but the war. On your leg, you know, when the madam. Okay, one of the coffee. Okay, one of the coffee, and on your jiggy no jiffer. But that way, you devil, now, so, now, no war. Salon name, but the war. When you wanna get down with you first, tell on it change it all up. If I met you bego, if I make you bego, then you walk. Tell on it change your the world. I'm not gonna let you be bum bum. When you jiggy with you first, tell on it change you. 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 When you jiggy with you first. Ba meje beni amufu ni suzo nenugu state yo kan jesu todogu onye kamu lepu ede son totuku assignment yo ni bogan dioga akumese la bata kizizi nenugu state yo kamu nabo assignment money o ni bunnuku oga o onya na ekwoku nya na ogo kan di oga atumesa la ba thank you nenugu
type one yo atumesa le ba
ta type one yo afa o
atumesa le ba ta
type one yo kan je benuzi Tazu to imo, onye kamo ne kuo Uzimba o, solon kele chuku, kamo na po Rese sina, mwong Aro Rese sina o, onye mwebu na po yine u As you go belly not you, one of Mbanasa CEO Soloki Telegram Ebulabia Kenazo Illusion Noka, Illusion Abuja, Igafonia Yenepu Illusion Noka, Illusion Abuja, Igafonia Yenepu So look at telegram.
Nebo mwa kamwa.
Resesi na bodegu.
Nebo mwa kamwa.
Resesi na bodegu.
Nebo mwa kamwa.
Kanje beni Sofia. Kanzu to degu. Oke mwani Sofia. Ebu bet guloba. Ebu bet guloba. Ebu bet guloba bodegu. Ebu bet guloba. Ebu bet guloba. Ebu bet guloba bodegu. Okay, mong ni Sofia. Okay, mong ni Sofia. Ebu be kulo babo debu. Ebu be si o. Ebu be si. Ebu be kulo babo debu.
Ebu be kulo babo.
Ebu be kulo babo debu.
Ebu be kulo babo.
Ebu be kulo babo debu.
Ebu be kulo babo.
Ebu be kulo babo debu.
Ebu be kulo babo.
Kanje beno buba o, nampa o, kanje zuto imo Eme kalo, John Collins yo, gika mu ni kuwa FDA, kanna bono nye wele gi wele ife o Ego nishie nampa ego nije na mpo ego nije kan na bo onye nwere gi nwere ife NDA odegwu onye nwegwu na boyo gba mo ga mu na tio ego nije na mpo
ego nije na mpo
ego nije na mpo
ego nije na mpo
ego nije ka mu ni kwa ego nije na mpo
ego nije na mpo
mbobo wa na enugu state yo kan beje kan jesu te na odogu na ewute obu nne me mwane te wezi yo ibo gandi oga onye nwe egwu na akpo yo ife ni na eki na eme o mwane te wezi odegwu onye a na-ekwu na nwere ife monet mmọnwụọ dị n'ebe ya monet bụ odegwu odegwu amụrụ na mgbọgbọ ụwa eze agụụ ka mụ na-ekwu monet ka mụ na-ekwu n'ekwu monet odegwu kalịsịa
monet odegwu kalịsịa
monet odegwu kalịsịa
monet odegwu
Monet odegwu kalisia
Monet odegwu kalisia
Tanje bo wele ni mo state yo Tanje ju to odegwu Kisili ni sunna o DJ fun Onya na ekwu no wele ife o Canada blessed Kanye The Gent Funds Nibu mwangu honye wule gingwe lifa Canada blessed Nibu kandiyoka Onye jigi no jifa Onye wule gino mwalife
O kandiyoka
The Gent Funds
O kandiyoka
Onye mwume guna kwa hiyo Nibu
O kandiyoka
Na nokwa ka meje Kan zuto odegwu Na nokwa o Onye ka mu na ekwu okunya Okwesili eze Emmanuel o Winky dio Nibo ga ndi ogo onye nwere gi nwere ife o Winky ni bu mmo Winky dio
Winky dio
Udagi na ede
Winky dio
Udagi na ede Onye buchi be ya o Onye buchi be ya o Mwelo onye buchi be ya o
Mwelo onye buchi be ya o Mwelo onye buchi be ya o Mwelo onye buchi be ya o
Alo, alo,
alo, alo,
alo, alo,
alo, alo, onye buchi be ya o Mwelo onye buchi be ya o
Tanje be kulab ya o Tanzu to imo Onye kamo na po Chima loke o Eze kafo kamo na ekwu Method of good life o Nibo odegwu o Method nibo odegwu Ife ni na eki na eme o Method o Onye eji gi na oji ife o Oyimo onye nwere gi nwere ife o Obele Nwachukwu gozili agozi na ekwu lobia o Ude gi na ede o Method of good life o Nibu go Method ni bugo
ni bugo
method ni bugo
ni bugo
enye tole to etogo method
ni bugo
hello danje be na newi tanzu to imo odegwu na nedo onye ka mu nekwu ugo chukwu francis egwu na o Osama Osama kanapo Osama onye nwere gi na nwere ife onye eji gi na oji ife oke nwa na newi oke nwa na nedo
oke nwa na nedo
oke nwa na nedo Osama kanapo
anedo newi
ejebe mu nnọkwa ọzọ I would not look more than no power. On your come on the poor, on your come on a buffer. Oh, where's the lesson? Sonto, come on up. Oh, where go can up? Oh, where go come on up? CEO, the valley, the market, you get come on up. Oh, where go deep work? Oh, where go deep work? The work where go deep work?
Are you
going to work on it? I am a good boy. Nyeka mune kwa kunya Chikezia Kevin Okonkwa Onyocha bialo wanoji Tuni onyocha bialo wanoji Onyocha, Fancy, Michael, Gika Muneku. Fancy collection, Nibu Mong. Fancy collection, Onye Webu Naboy. If any Nekineme, Fancy collection, Onye Webu Naboyo, Mamokan Netio. Hey, Ebu Mokan Netio. Fancy collection, Yeah, oh, well, on your bushy bear, well, on your bushy bear, oh, well, on your bushy bear, oh, well, on your bushy bear, oh,